Switch.
Why?
I still kiss,
babe.
Kona toka mbali mama unani mixi, akili yangu ekaisa unani mixi. Nike vipi karibu nae, na soundi gani apagawe. Nanti ya majaribu, yo west, nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west, hilo uno mama we, yo west. Nanti ya majaribu, yo west, nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west, hilo uno mama we, yo west.
Take clothes in army, don't go far away. Wine for me baby, let her uno my way.
Hilo uno na voli endo. Unanichanganya kabisa, nifanya niwe mento. Mtoto mtundu 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 mtoto nuksu. Amesha kula vitu vyake mejibusti. Nifuruge mama we, nichanganye mama we. Nifuruge mama we, nisha kupa nafasi.
Nanti ya majaribu, yo west. Nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west. Hilo uno mama we, yo west. Nanti ya majaribu, yo west. Nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west. Hilo uno mama we, yo west. Kona toka mbali mama unani mixi, akili yangu ekaisa unani mixi. Nike vipi karibu nae, na soundi gani apagawe. Na watoza majiswa na vovunja shingo. Leo watasema wote wapo singo. Usijali wakisema na maringo. Na maneno sio vitendo, tema na nao.
Mtoto mtundu 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 mtoto nuksu. Amesha kula vitu vyake mejibusti. Nifuruge mama we, nichanganye mama we. Nifuruge mama we, nisha kupa nafasi.
Nanti ya majaribu, yo west. Nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west. Hilo uno mama we, yo west. Nanti ya majaribu, yo west. Nitavunja kibubu, yo west. Haka mashosti wao na wivu, yo west. Hilo uno mama we, yo west.